Tito 2.
Koma iwe uziphunzitsa zogwirizana ndi chiphunzitso choona. Uuze amuna achikulire kuti azikhala osaledzera, ochita zachiukulu, amaganizo anzeru, olimba pa chikhulupiriro, pa chikondi ndi pa kusatepatepa. Chimodzimodzinso azimayi achikulire, uwauze kuti azikhala ndi makhalidwe oyenera azimayi oyera mtima. Asakhale wosinjirira anzawo kapena akapolo azoledzeretsa. Akhale alangiza abwino, kuti choncho athe kuphunzitsa azimayi achitsikana kukonda amuna awo ndi ana awo. Awaphunzitse kukhala amaganizo anzeru, opanda dama, osamala bwino zapabanja, ndi omvera amuna awo. Pamenepo anthu sanganyoze mawu a Mulungu. Mwamwemonso amuna achinyamata uwauzitse kuti akhale odzigwira. Pazonse iwe wemwe ukhale chitsanzo cha ntchito zabwino. Zophunzitsa zako zikhale zoona, ndipo ziphunzitse mwaulemu. Mawu ako akhale woona, kuti anthu asadzathe kuwatsutsa. Motero, wotsutsana nawe adzachita manyazi, atasowa kalikonse koyipa kuti atinenere. Antchito azivera Ambuye awo, azivakondweretsa pa zonse, asamatsutsana nawo, kapena kumawabera, koma makamaka adzionetse kuti ngokhulupirika pa zonse zabwino. Motero, pa zochita zawo zonse adzaonetsa kukoma kwake kwa zophunzitsa zonena za Mulungu, Mpulumutsi wathu. Mulungutu waonetsa kukoma mtima kwake kofuna kupulumutsa anthu onse. Kukoma mtima kwakeko kumatiphunzitsa kusiya moyo wosalemekeza Mulungu, ndiponso zilakolako za dziko lapansi. Kumatiphunzitsa kuti moyo wathu pasipano ukhale wodziletsa, wolungama ndi wolemekeza Mulungu. Pajatu tikudikira tsiku lodala, pamene sidzachitike zimene tikuyembekeza, pamene Mulungu wankulu ndi Mpulumutsi wathu Yesu Kristu adzaonetsa ulemerero wake. Paja Iye adadzipereka chifukwa cha ife, kuti atipulumutse kuzoyipa zathu zonse, ndi kutiyeretsa kuti tikhale anthu ake achangu pa ntchito zonse zabwino. Zimenezi ndizo zimene uyenera kumaphunzitsa. Uziwalimbikitsa anthu, ndi kuwadzudzula komwe. Uzichita zimenezi ndi ulamuliro wonse, wina aliyense asakupeputse ayi.